bayangi nan damay wutal jabar juba waye man may bëgg xaral ba ma ñew jabar 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 yombana waye bu baax ba jafena xaral ba ma
Bye.